classic music.
Nobody loves you the way that I do. Nobody can love you the way that I do, yeah. Maybe nobody. Nobody loves me the way that you do. Nobody can love you the way that I do.
Ukisikia nafunga ndoa, marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for whatever I'm coming through. Mambo yakienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa, sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi yanaishi hapa. Sikio mwenpata, sina matata. Jisifi, waka, pendeza, takata. Takwa kashi, mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nikupenda fasi. Takwa rambo, rindoni vita maji maji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua, nobody.
That you do, nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, maulinja kung fu. Anaruka, nainuka, nangu kapu. Nanepa, winja, winja, one and two. Honey, sugar, ginger, ginger, my boo. Sauti ya kiongea tu, mashallah, mashallah. Mguwa kitembea mwendo billions. Dala kama kajiongezea shape, bala, bala. Kajipendelea mpaka kara, kara. Sauti ya kiongea tu, mashallah, mashallah. Mguwa kitembea mwendo billions. Dala, haki kusogelea, woo, bala, bala. Sasa haki kuchekea, no.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua, nobody.
Nobody can love you.